préférée. L'actu des jeunes.
Min calmini kala kediɓe mbiyan kikiɗe Allah hande mbiyan yewtere acti jeune hertanade sukaɓe Mamadou Sama Sego mi wondi ɗo Oumar Weygalo jawno feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli basu fou waɗa sembe seku
hande kay en keeɓi balɗe seere caggal iɗindi de
sikka fou walali hen
ko joganda mi sukaɓe
son faɗɗi junggo yaade e mbasu o tan sembe kabaruji ɗi anni wattu joni iɗi kewi toon sanne en kalan hono kabaru no sukaɓe gorri fa yetto yoɓe paama do no kabar tarikiji wori le leydi men ɗiɗi ɗon ko noddirte monument sogolo caggal muɗum sukaɓe ɓe ɗum woni no film ngaji koɓe noddir sinias kodu tiɗalaji mabɓe ɗi matete ley oɗo nokku garen timminiren birki sembe calli
Oumar Weygalo a holtino wiide suka mbiyan sukaɓe ittoɓe cinéma leydi Mali ɓe ne jogui telaji kewɗi gila duuɓi kewɗi
noon jaati worriɓe kollitiwi du iɗum wonde torude golleji mabɓe ɗi ñalawma hande no sanne fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé
mayan bugu min jeehi yiidoyde e suka goto jaltuɗo école conservatoire des arts et métiers Bala Fasege Kouyaté nokku to gollata omo yiiɗi golle cinéma o le wi makko sukaɓe honoroɓe makko ana hasindine balligu le leydi malini Mohamed Daifour Jawara joguiɗo diplôme école conservatoire multimédia sukaɓe ittaɓe e golleji cinéma le leydi malini mi wattumo mi goni saabi le golle cinéma o sukaɓe nunkuɓe yirude hen fa hande gollirɗi kanɗi daranaɗe cinéma le leydi malini kamɓe wallude e faaɓade sukaɓe le golle mum walato somi ɓettike Mohamed Daifour mi jeehi yiidoyde e Salif Traoulé kanko o neɗɗo ɓoyɗo le golle o le cuuɗi to cinéma ngaji watte le leydi malini omo jaabo landol amen ngol hono golle cinéma leydi mali wordi hande Salif Traoulé secrétaire général fedde yimɓe gaɗoɓe cinéma to leydi malini
j'ai du mal à répondre
ana tiɗani kan sanne jaabade golɗo landol saabi yimɓe gonduɓe heɗade men joni ɓe jiɓɓe min wiya fay hunde moƴƴa somin wi ɗum mi haala e gonga min fenani sukaɓeɓe gonduɓe haɓade jamma ila ñalawma eɓe gondi wadde cinéma ngaji eɓe gondi yaade daɗodirgol hakkude mabɓe e kañe yimɓe moɓe gaɗoɓe cinéma la aduna ko nayorto bangal golle laamu o tiɗɗalaji ana hen saabi won adadu jawɗi ni saria ngaji leydi mali haali ɗi mi kani hokkede bangal oɗo golle ila 2018 saria o ɓama ga fa hande ɗo min goni ɗo min jiiray kalsi o guite am ɗo e dabere heɓanede oɗo golle won sukaɓe yogaɓe dokkodirɓe juuɗe mum en yalla ana heɓa gollude ɗum woni ko groupe vortex communko to wonto sukaɓe janguɓe école conservatoire Bala Fasege Kouyaté hawrti
Oumar Weygalo e mbiyan caggal ɗon to segu toon sukaɓe capanɗe joyo e ɗiɗo mbiyan tottama jawdi bangal joinde gollirɗe
noon jaati wori ɓeɗo sukaɓe hollitama wiyede goto e mabɓe fo hokkama ko yata ujunaji capanɗe jeegom sefa wattu joni ɗum yaha fa e millioji sappo e joyyi ɗum woni koɓe paabira toon wonduɓe wadde ɗiɗo golleji yo fedde ndeɓe noddirta association international pour le développement fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirteɗo Mahmoudou Koulibaly o kanko no juɓɓino golleji apes to seguto komo sifi dow hen
anniya ɓamama wallude yimɓel gollonoɓe horemɓe ngala bawɗe sanne yimɓe gonduɓe e tiɗɗalaji bangal kaaki gollir ɓe ngala jawdi daranade hoore mum en na yimɓe gonduɓe e tiɗɗalaji goɗɗi ko nandi e mum jande amen ne wallime suɓade sukaɓe deɓe sappo e ɗiɗi ana e anniya amen faaɓade ɓeɗo sukaɓe le golleji mumen yalla eɓe keeɓa yirwude saabi so golleji mabɓe ɗo yirwi eɓe mbawi wallude yimɓele woɓɓe hedde golle
Oumar Weygalo o mbiyan tariki meɗen hande ana fawi dow monument ko wiyete sogolon ley dende kalabankoura mine mila wonko andaɗa hende
non wori gueɗo nagge ladde gondunge e natede ɗum won ɗo bomako ɗo dende noddirtede kalabankoura oɗo nokku darnanoma ila hitande 2001 wattu joni ɗum wonde halde hono mande wori le leydi meɗen ndi
mine mila wiide ana fawi dow kanko yumiraɗo sunjata keyta de
noon jaati wori a wofo e fewi fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirte Sidi Lamine Kone o yo goto e kominiɗo kabaru fina tawa le leydi meɗen ndi komo sifi dow hen
o e monument miccintinowo hakkillaji yimɓe tarikungaji laamu sunjata keyta o monument jettowo joo kamisa kaye sogolon monument o ana holla tinnare debbo gonduɗo tewtude hakkengaji mum ngal ñalawma hande o kulleji fuu ana takke e monument o ɗum ana wawi latade sababu paabotoɗo bonanda makko
en jottike e wattu minimag meɗen jawno feere sukaɓe heɓani jogui telaji bangal ñaw coofe wattu joni o
noon jaati wori ɓeɗo sukaɓe ko ɓuuri hewde mabɓe furdu a tawan le keri dujitoɓe goni wattu joni ɓe tippitita yarde caggal noon mbiyeten sembe seku hoɗlati sababu ɗiɗo ñawuji fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé
ana heɓa wattu joni ko heewi hakkude sukaɓe rewɓe fuu ana wondi e ñaw coofe le leydi malindi so won keɓoɓe cafaji hakkude mabɓe woɓɓe ka ana deƴƴini ana heedina caggal ɗum won momin jiiɗi le hakkude mabɓe le suudu dogotoro goto wattu no garami rimudene nyaw chofe o hebi ko chon sudo an heddaaki hebugol an ko nyaama huuna ko tiidi sako an hedde kalsi ko mbawmi sodirde chafaje ila nyaw covid-19 on warili leendi kulleji di fuddari min tajora e fey wiire so golleji di fuditi mi heban kalsi ko mbawmi sodirde chafaje Lewi suru kumanino yirwere rewbe sukabe kan galleji joylato nyaw chofe goto hakkune nyaw ngaji tampinoji sukabe rewbe gombe le keroji di hande hurtade low goto hakkune sababu ngaji odo nyaw madam wata korotum sanogo horejo sudu daranino yirwere rewbe sukabe kan galleji joylato suka debbo mo dubi warta sappo nay woni kurtinde low sukabe rewbe ana fa hande joylado suba sukabe hamini ebe kani haybeeri sabi be ngana landini be le chaldi erimude min ka rewbe andumi nyaw chofe woni mum be fu do woni soni o nyaw nangi bido debbo gurdo mako tiidan sanne ana buri million ay didi rewbe be nyaw chofe woni mu hande le leedi afrika en azi lewi oms le leedi malindi rewbe temede jeego woni be o do nyaw nangata hitane fu ila 2006 fa warde hande
e juttima joni kay e wattu meden yewtere sembe chaldi jawno fere mbion bangal ligue 1 fc nante gondini yimbe le njoy jogi be tawrabe nyaw coronavirus
non jati wori sembe segu sembi ligue 1 tan won le leedi france di wattu jono holitamo wiyede kala piobe le ngal do gubal fu be ngaran jewtede hono yimbe le tawabe memdiide be do yimbe le njoyol du chawninte sera fa jeewe yelan tayu o do nyawna tawa yum
mbion jawno fere alal barande fc maline non club premier division belgique holiti suka mbion burkina be isa kabore goddo to on manchester city bami on e golle mbion e le ko jabbi ko
e mbion tan dum won Manchester City be kalfini odo suka leedi Belgique ni to mo wonno fiide le hitande 2019 de dum won ekintino ngal do gubal holiti wiide dido golleji paabi ki sanen golleji mu en den gori odo suka mo dubi sappo e jenaydu hebano fiira e won nokku mo noddete Premier League leedi Angleterre ni
ah jonka en donto mo de dum nafa mo san
non jatti wori sembe se ko holitinde wiide kala dum woni cekiti yontere fu do ngondu e joddade den kokka suka be kabaruji dino wori le leedi meden de wattu jona me ketmi ki jotali dum won sukabe gobbe fa nokku noddirte do courrier secret